Ekibiina ki FDC kisabye gavumenti, kyagala gavumenti ekyewo emisolo mbwangu ddala ku mafuta, ng'emu ku nteekateeka y'okukakkanya ku bbeeyi y'amafuta egenze yeekanama buli olukedde. Aba FDC mu ngeri emu baagala gavumenti ezimbe amaterekero g'amafuta amalala mu kiseera ekiwanvu olw'okweteekera ebigwa bitalaze ebifaananako nga bino. We twogerera bbeeyi y'amafuta yeekanamye ebitagambika, nga liita eya petrooli ku masundiro agamu eri mu siringi 64.5. Pulezidenti wa FDC Patrick Oboi Amuriat ategeeza nti gavumenti tegwana kuleka bannayuganda kubonaabona ng'eno bbeeyi y'amafuta bw'erinnya ate ng'esobola okubaako kyekola omulina okukendeeza emisolo ku mafuta. Amuriat mu ngeri y'emu si mumativu ne ku lukiiko lwa baminisita Pulezidenti Museveni lwe yalangiridde, ng'agamba nti mpaawo kye lugenda kukyusa mu ggwanga lino.